studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
fili dambel to bogi jande ga fandu hala mamadou samasiou jamnal sakirab kedibe leruju sedan tiagal nomugol jimbele cntb gubal sema hulditi wide adadu mabbe na famdi denno gal bami anya domudi tafun hinnibe kabar kosam meden na gonde imadra yalla yirwende dun be ngadi majere bangal ande kese yalla lam ko be sidaw be nam ben ngatana hakilo yirwere dam kosam bangal habo torraji dosur baabe cilodi do bol projet debbo alla fi fuddi beta ko o bomako do fanda mudun wi ardibe be yuutude sanne me suddude ila yonal e ko nande mun en di ngoni sembe kabaruji amen hande kikide aljumaare mbi nay lew december 2020 bismillah sakrabe yuba indeji golloobe conseil national de transition matnama kumpa alkamsare kenyan lebbi didi tiagal ko lam ko be transition be puddi golle fanda mbien be do yimbe le yu wotude sariaji mbien haybude golleji gouvernement o yu mbien leruji sedan tiagal mudun gubal sima huliti mbien wide ngal domon tafun kadan ko heban en imrara kinu mayga e du faysango umar wegalu
fedde no dirtene conseil national de transition hande lomtude assemblée nationale o joinama tati lewru décembre ndu imadaraji teme dide chapande jeddi joyi be kani wadde fanaaji mabbe di yonoga e tati non kanko horeje ministre be Mukhtar Wane o hollitiri wiide wakkande mo yidno e journaliste be nokku no dirtede kuluba eruji seeda tiagal ko be jaltini jubbo inde o gubal no dirtongal semangal hollitiri wiide wattu joni o dum habbi hore mudun sanne sabita yimbel be dokkali de do fedde dum hejeta communique mabbe mo be gaddili aljumaare de be kolitiide be ngarta tawede leedi do golleji yimbele temedro enoka e go kanyen gon leende do fedde rewbele chapantato an hakkuni mabbe horeji de do fedde subete jango joy lewru decembre do solando jabi nokku no dirte do CICB micitiden wiide le anniyaji bamonodi no lamu hakkunde jo hani jogirede no fedde CNSP de do an hani fusede
yalla transition o na fewa an hani be do yimbele be pawa lidi malindi du am ben nafakaaji mabbe e wi honjotobe yogabe e be darra dun no be ben yimbe CNTB wattande hakkilo sanne golle mobe halfina Mohamed Mamata Touré yo horejo fedde anku Malik anako ma halni suri Ibrahim Maiga e du fesango Ousmane Nyalbouli
kadi e mawɓe gon e mabɓe le mabɓe ana hen moƴƴiɓe sanne wo moƴƴiɓe seeɗa wondu feɓe kana tawede hen nen e mbiyan tan ko moƴƴi mun kadire moƴƴiɓe gon hen ko daddete e mabɓe ɓe ardina maliyaso pati laato honno wonnoɓe le juuɗe assemblé arande ɓe ko en jiyanno tan ana jallina en hunjiɗe juuɗe muɓɓen e koyɗe muɓɓen wala fo ko gaɗanno ko yimɓe pamata hana hulede saabu yiɗum golle guɓal ngal yimɓe hewɓe goni le muɗum le CNT nen député hiɓɓeɓe wala fo ko mbawi wadde sembe ɓe himɓe CNT fa gaɗa koɓe jiɗi
sakiraɓe mbawi hottudtu hakkillaji moɗo du kabaruji amen banggal bembe amen ande ɗum woni mbiyen Facebook kañe do Twitter kiiti CVJR puɗɗan mbiyen aswer janggo bomako ɗo ɗum latto sababu torraɓe hitande 2012 ɓe ceffo no fewiri fa hande le kabaruji fesagol ñaw polio fuɗɗi beeten aljumaare hande le jañeli mbiyen cellal mali ɗi fof yo hono to rusu tonno le région sikasu yo caggal ko gaji me geƴi ñaw polio yitama le nokkuji mbiyen yogaji leydi ndi e wi docteur en ɓe mbiyen geƴi ñaw yogaji yitade mbiyen ɓaɗade bomako huncanama hoore wattu lewru août yo e le mbiyen alhaali ñaw covid-19 nden no odo na hani dum do dum wattino hakkilo den do to yurusu tun hono to yurusu tun keddano ko ben en kejaro amen Ali Haydara e du faytango Ousmane Way Umar Waygalu
fedde OMS humininde kabaru cellalli adnaaru ndu fu hollitini wiide ñaw mboynam woɓɓe dunodiri ɗum ñaw mbarowo koyɗe o ɗum timmi lerumde afrique nde fu e mangal muɗum li ko sakiti ko ñaw o matama le région sigaso dogotoro en wonɓe tonɓe aɗa gonde wadde immadaraji fa pesa sukaɓe wonɓe tonɓe ko yata sukaɓe ujunaji capanɗe jeenayom e nayom ɓe ngala hitane fa yetto duuɓi joyi kañen kani fesede noon kanko noddirte docteur Aliou Coulibaly o hollitiri wiide laamiɗo suud dogotoror nokku noddirte teɗo yoroso o hollitiwde oɗo ñaw yiyama le laamu buguni kolon jaba kañi e kuccala to yoroso to o wi sukaɓe ujunaji capanɗe jeenayi e nayyi kani fesede toon ɗiɗo immadaraji fesugol ana wondi e wadde wakkati nde ñaw coronavirus o wondi e matede le leydi meɗen ndi wiyama fesoɓe wattu joni ɓe mbayli tan ɗati ɗi no gorriɓe ƴawan yala hon ɗati dewirɗe coronavirus hani tabirede kanko docteur Aliou Coulibaly o hollitiri soɓe jaaha fesoyde ɓe tawrete maskeji ɗum woni gafankeji ɗi ɓe tawrete du ko ɓe lotirta juuɗe mabɓe wakkati furu o wi poɗɗele ɗe du a tawan yimɓele woɓɓe kasen kañen kokkata sukaɓe na sara muɗum en jaati kamɓe koye mabɓe kaɓe memata sukaɓe golɗo fesugol an hani timmude toon le jeɗɗi lewru décembre wororo ndu ɗum ko Ali Haydara heɓini studio tamani yoroso
yalla daranade yirwere mbiyen kabar kosam leede jagam hirnage runde afrika e kanya leedi chad ana waara mbiyen duudi hande imadara lulido mo le lokal dum ni kosam nokku am na wondi huntinde hore bangal pelle chapane joy e joy hono oxfam e kanya fenale leedi mali batte mbiyen nyawkurna virus o jati be ngadi majere ben bangal ande kesede nyande didi lewru december hitande 2020 fana mudum woni mbiyen leede sidawde huntina hore kabar yirwere kosam afrika heedi mbiyen hirnage mamadou balu golla oxfam kedana kum halni kam e do fastango sita sidibe
la justice alimentaire
le golle kabaruji nyamdu pak fam ne wondi faabaade hono pelle goppe le lefol leede yo kabaruji kosam le leede cdao wadde imma daraji yiriwere kabaruji kosam hono dum wadda le kabaruji marono meden duumi kanan koobe leede de wadda yamaror men imma daraji di yaawini kabaruji golleji biedeede task force di cdao juddini offensive le hontina hore le lewru me jappini dum be holliti le mali hande hokke kosam o ana jogi jama ko warta le be yimbe noge e gobe on je ana le mudun antete projet ngaji wallobe golle kosam de
consommateur entre autres
cilol dudobol projet debbo alla fe fuddi beta ko bamako do go hejo go yungo region ngaji joy segu mutti tumutu gawo e menaka le dubi nay e wi mbiyen kebbe mijo o fanda mudun yu hadde torraji do rebbe docteur Ousmane Tarwari yo goto ardibe den de do fedde debbo alla fe kedana kum halni Umar Wegolo do fostango sita sidibe
le programme debbo ala
fiya dans golle yeteene debbo wadi imma daraji mudun didi bo hande holliti le imma dara hande o hebi yimbe ko fotta ujnire tamede joy le leñ wolle malga kulleji bondi watte lewbe de misale mudun wattude sugar lewbe en dewle taddu me yottaki di nanna mudun be holliti enen gollide ko jama ko heewi wona horbe dinan koobe horbe fu wat battan juudi me tadgurun be signini yalla yimbeji ana baba accide hono de golle wattude sugar lewbe dewle taddu me yottaki le de golle men batti e suud baba fa heewi ma hapunduri jama fa heewi me holliti en ko mojji le suudu baba dum wawa yehde so walani me tinnundura so me tinnundur me tinnina jama o yalla be accide hakkileji bondi wawa yehde tiagan hala dum janta ka fu dum gasta jolli hala di homo holliti ko warta be accade kulleji bondi
changement social et de comportement
e wi gollobe metoube cholata ka do mbiyen li lamore de kanye nukuji guddi leedi ndi jogitoto fa wattu ndungu denno e be darda jamare de retardis mbiyen yalla hisude e nyaw hono jonte kanye eur ki felicisu ko yo gollawoto service mali meteo kedan ko halni intal ak bilal e do fay songo Ousmane Nyalbouli
ɗum ko yiyete le wattu cakkitiɗo joni o wona kibbu sini waɗi a yiyata nokku boɗɗoɗo hono hakki kilométre goto wala fof ko mbawɗa yiide saabi kañum collo muɗum ana mawni sanne ko wondi e wadde joni ɗum yo collaji mawɗi tan noon ko wawi ɓutude jiile himɓe ɗum wona kibbu ɗum collaji mawɗi tan noon ko yimɓe kani wadde le o wattu yo rentade kayba koye muɓen saabi ɗum wawi wadde durma ana wawi dulatade sababu ñaw covid-19 o fewde kabaru muɗum yimɓe ana kani yettade docteur en fa pammena ɗum en
si yottamani kañe fedde musuya mbiyen landinal la ñade aswere nde joy lewru décembre totondiral hakkillaji dow torraji ngaltiɗi fewde e roɓe to nokku sen dif mbiye ɓadade centre Hawa Keita wattu 15h nden noon andarra alon kala kiɗiɓe mbiyen si yottamantino warde hawrude hen
studio tamani yo paabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sakraw so ngare kabaru amane region ngadi mbiyan mato yuro so tonno projet mbiyan lolido appui education bilingue de base touti mbiyan beta ko kaki gollirdi mbiyan centre animation pédagogique yuro so mbiyan e bi kambe addibe nuku o mbiyan ngal do dokkal lal mbiyan fawde medersa en sapo cercle o mbiyan nafa san ndan yu sakuji mbiyan kay ngaji kaydu dikki fada mudum yu mbiyan huncande hore mbiyan ekitingol kambe mbiyan gombe le medersa kaydu nukuji franco arabe to sikaso ton kenyen woni ko yambina nyaloma hertanango mbiyen nyande tati mbiyen won kenyen yambina yon nyaloma hertanango lojabe mbiyen to sikaso ton kambe himbe le iwri le serp jagom region ofuf e wi ak landini be dum be dum lati sababu yalla mbiyen be himbe andundira an mbiyen matna ko dum toraj mabbe le region o denno dum badi kenyen be timini dum no bangal match andi foot en timinan dum timin ta kabar ja amen hande micci don tan no mbawi sade fuf men humbitade do men bemba amen si yotamani 3w.tamani.org ma dum noddon no viamu 37320 do sedan yotere me dan toutes les femmes du Mali